Good evening, viewers. You're watching this Euro TV, Dustin's show. Can you please tell us who is Happy Baby?
Thank you. Good evening, viewers. I'm Happy Baby.
Okay,
viewers. Let's have a drama chamber.
Kaganyukola
Naena ugenda kuzisa Chizuto genda kunjabea Sasira, sasira, sasira Obulungi bw'ekyo kikusaana, kujunda z'ekyo kikugwanira.
Singo kakasa na buyo ni la nyinji nyu chesa la donji
Kasimura.